Bin Laden.
Yeah. Oi. Phenomena na hala cho boy I'm now falling and I'm falling as boy si boy na star wima orchestra kati chuka sim na enjoy na vunja mifupa na wana bima na fear moy oi upande nesto pande shavi na supply bars ni ten ya fisa ugazi leta singeli ya trap ya nita switch nita sound vandana rap mabolo yang na pig around kiki na sina kiki na siandiki mziki na ndika hiti beki ya boli paulo maldini unapita vip kaukuta wa guantanamo mkato na lindalango forward butu za michongo na striker wana mipasi mali 16 bars on my left hand booth na chora misari kwa rizla kuleni rhyme. I feel sorry for young rappers, please don't do that. Bonjour, comment ça va, Buddha.
Nasikia rufu, nasikia kiki za madofu, nasikia kimenu kamba kanja kiupi, nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madofu, nasikia kimenu kamba kanja kiupi, nao tunajua nani chawa nani kupi. Mr. Snoopy Doggy Doe, domo chafu kama vile choo wameka. Hujakosea na unaomba msamaha. Wenu wananiona hata ukizima taa. Maneno yaishi kila siku, yeah. Molin sumtam kama chiku, yeah. Mateso inakuja bana kitu, yeah. Matusi hayanogi mpaka usiku, yeah. Niache, napoenda sipajui. Ile michezo najocheza wanacheza mepetui. Kila navyoona unanijua na mabraza unijui. Umejaza nyama ile mashine haikui. Demu wako viatu mkononi ya subui. Katoka ghetto, kupigo beto. Wauni wana shabo huko na pigia. Kepanga, 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 bankompla.
Nasikia rufu, nasikia kiki za madofu, nasikia kimenu kamba kanja kiupi, nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madofu, nasikia kimenu kamba kanja kiupi, nao tunajua nani chawa nani.
The soldier, Roger, I'm crossing borders sober, and that's another now here. I thought I told ya. My mom loves me, she has face on me. And when she face me, she first on it. I got tattoos on my soul, whoa. Pants killing food, lyrics, punch a hole. So don't pee down my back and tell me granny's painted to bring back the rain of the witch crowd. Samje na sanda na mufti ona na wawua kizembe. Liwambia vita bunduki nye mekuja na viwembe. Wali mwende, aste aste mimkali wa misimu yote. Na deka kama mkoshante kifuani kwa madango. Afsiringi, stam na mpaki pofu zadi ya luninga. Fu mna vimba, mna ringa, leo na watuwa ujinga. Wakikuambia, ndevu bila hela ni nyasi. Wambie tako bila sura ni uvimbe, chau basi.
Nasikia rufu, nasikia kiki za madofu, nasikia kimenu kamba kanja kiupi, nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madofu, nasikia kimenu kamba kanja kiupi, nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madofu, nasikia kimenu kamba kanja kiupi, nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madofu, nasikia kimenu kamba kanja kiupi, nao tunajua nani chawa nani kupi.
Tongo Records.